ebizibu makate bibula oba n'okuyomba nayo sanyo tegeera omusajja fuba kumutegeera laba baperekeze fuba kuzimba amaka ekikulu kyendabye kuyiga munno yiga bwe bakwata omusajja bw'oba wajja kufumba nalwo lutalo lw'abakyalo olwo kulinga kuzaala
kulinga kuzaala okunoba siye ansa jono.